amadzambi.com. Super vibes.
Oh, yeah.
Vibes.
Oh, yeah.
Tenga popita kumbua Mukaleze landi kusi yako Ndi malawa kutizima veka kwa Ndili mwana Mumanditumba kukula jamba Muka suta kutsalila mumataya Ndi malawa kutizima veka kwa Pachandinu mbava matalachi ambile Penanso timapiti lalimuzi Mumandi imitapanjila Kutindizi wona ngati kukubwela antu Izi ndizo wandina zolo wela kukula kwanga konse Zina sanduka chikalibe Musandipule melelo Mbe uyome muna zala ija Zosatila zake ndizi umadala Mbe uyome muna zala ija Zosatila zake ndizi ya mama Unalilekelela ine Kachipinda kanuka zisisi Muma wazembela madala inu Koma sindi maulula Ndili mwana Panjala tulimaziwi kanikondo ife Otiputa amazi wanso Amala kalaka kusamuka Ndili mwana Simu makamba boza mulungu Paka mwapandu Sitamba mpini nyanga Disometi madalila Nina zolo wela kukula kwanga konse Zina sanduka chikalide Musa ndipule melelo Le uyomwe muna zala ija Zotatila zake ndizi umadala Le uyomwe muna zala ija Zotatila zake ndizi ya mama Muna nilekelela ine
www.amadzambiwe.com